never through my head.
Fire, baby.
Uko wapi mama? Nimekutafuta Kenya, sikuoni mama. Nimekutafuta Kenya, sikuoni mama.
DJ Felixa.
Nimekutafuta Kenya, sikuoni mama. Nimekutafuta Kenya, sikuoni mama.
Zuna,
zuna, uko wapi mama?
Zuna,
zuna, sikuoni mama.
Zuna,
zuna, uko wapi mama?
Zuna,
zuna, sikuoni mama.
Oh,
Big Bang! Fire, baby. Fire,
fire. DJ Phoenixa.
Hambua, Wango, Hirambalu ya
Mukamba Shoka na Kimu Shoka na Kalonzo Murefu Ula Kanzala Juma Namzi Kenya Daniel Studio
Yeah.
uko kwenu, nitakuja uko kwenu.
Hey,
oh,
divo James Kusori Ramundu wako we
Kasioka Kiloto Kwana Kasioka Nelewa Kukwangengi Safaris Shiori wa kuwa sana Yana kimani kimani
Horia Kingo Hoku Wekwa jondo Horia nunaza uye Ulandelewa mudeka ule Mama Morini Mama na mzimi Green Cola Club Mama Riki Aswe Shauri ya Nyams Kenya
Chaula Chaula chake katiwaza No kwa shakala ile Chaula chake katiwaza No kwa shakala ile Kasio kamona no waza Mga kuna ngo Kasio kamona no waza Mga kuna ngo Kila nanyo Mombasa chaula kosa mide Tukekala tumia ikauta mide akaijaba Tukekala tumia ikauta mide akaijaba Nezi ya kweli ya mula nangasi ya wainondo Mide asane wa nubi engona nesa Ona kazu kachua Usinga ngatulisa Ona kazu kachua Usinga ngatulisa Mide ndo nino kwaku Nundo ni kwakwa Mide ndo nino kwaku Nundo ni kwakwa Misa aneza nangakoma Oila mbalia wabudasi Misa aneza nangakoma Oila mbalia wabudasi
Siakula kasungguhnya, siauri anjuma.
mani dreme. Mwika ta yuyu nundo mani dreme. baba, no yungwenda. Metu a baba, no yungwenda. Kaba no we, no yungwenda. Kaba no we, no yungwenda.
Singara, pasi wazi mwere, ehe siangwate.
drawisia, ana wisiembua, ona ido drawisia.
Kana renda kitaliwe, kaleli, ajoho.
Mame na mboi, malonga na mboko. Mame na mboi, malonga na mboko. Ina kuye mono, nitezia noa. Ina kuye mono.
Takilenga, siabi yawe.
Aye bina, namuza kideka. Aye bina, namuza kideka. Ina kuye muno, ona wana maga. Ina kuye muno, ona wana maga.
Y kesho tukiacha nao tuliona nao mamba za pwani oi. Uliniambia utaenda nyumbani o kwenu Kisio na utarudi oi. Pani mpenzio, upiki simo, adambaro wao, Maximila oi. Pani mpenzio, upiki simo, adambaro wao, Maximila oi.
Teneko chao mamueni na
Dodoma tena kwa jao mamweni na walu wa Dodoma anazimu kakuna ngama na nejao chavukie anazimu kakuna ngama na nejao chavukie wanigela ni watuwa iwe nguni esimu ni mane Na kela ndo atuawa, buka na ilo mingone Na kela ndo atuawa, buka na ilo mingone Sitikita uwelewa, uwewe na dina Sitikita uwelewa, uwewe na dina Nairobi mweni mwaya kwa itule Buka Nairobi mweni mwaya kwa itule Ukwata mume nuseo lakini vena dina Ukwata mume nuseo lakini vena dina We'll be right back.
this young water, no one out of ya. Took out, why you want to die there? I won't wait ya.
Thank you. blacks, blacky. Mana white boy? Don't look at the commander. We are doing. We go to race. Show the Aguila.
Thank you. ke Mida kwelo akana songa ina mani mebi nuke Mida vindu kambe vindu ke ina tezi ambaka kioko Mida vindu kambe vindu ke ina tezi ambaka kioko Mikwate mwana nezinga katike tezi ambate Zunga, paka kuze mitindo, inayo singa Zunga, paka kuze mitindo, inayo singa Mino kanenge mwana na zunga, paka kyoko Mino kanenge mwana na zunga, paka kyoko Grando a vida, bebindo que eu ia né, maneina. Não colhe coia como a onda, meu ia singa na vida. Não colhe coia como a onda, meu ia singa na vida.
Kita kudibando, kete kasona ngazi siya siya na siya ngai, ikwale mate zongita kudibando, Cheche kaso tanga sisi asiana siangai Ikwata matezo
Sene kito
Waleti ni wai
Sene kito
Waleti ni wai
Aka mungu wa siangale
Nasio nisei
Aka mungu wa siangale
Nasio nisei
Keli ya mkivane
Nasio nisei
Keli ya mkivane
Nasio nisei
Like in Susan, I'm a good. Oh, in Zanumana, I may.
Suni Batanake, and Jayema Miroda. Suni Batanake, and Jayema Mimujai. Mabese Iwara, Muse Wakuni Mumbao. Mabese Iwara, Muse Wakuni Mumbao. Nimbula, nuko mami wasia iwe. Ina sovia nimbula, nuko pasusu.
Fire, baby.